them can't run me. Me on Jalo, Jalo, Jalo. Me a telling me kumbule shabu sami. On Jalo, Jalo, Jalo. Me a telling me kumbule can't run me. On Jalo, Jalo, Jalo. Me a telling me kumbule shabu sami.
Ilaphokona hlobo sami inyohlezi ngikumbule inginengozi engeqiwa ntwala inamanje inhliziyo isebuhlungu akholakala ukuba awusekho imangicabanga amaphupho besinawo mangicabanga okuhle besifisa ungishiyile ngedwa yekulo mhlaba wezulu ungishiyile ngedwa yekulo mhlaba